Kwichangwa nje ndayoboye Niba wareti yuzuye money Ni king We Bayoboje inkoni y'icyuma Ni bwuma Maze guterira ibyuma Sinjya mberwa n'urubwa Njya mbabona bivuga Nabana bariruma Ndabatwika bakanavuduka Mfite manu mfite sari Wasa nka kuremera Harya ngo ndiyemera Natiyemera Kirabiranya kabameya Hakabya se
Ema bicho, pole hicho Abana wa kumuhanda turahiga tugakesho Rebu kumbi jenze nibikorwa byanjye nibyo Jano kubusha nzura pahani wacu suko Bundu wazumbazi ichi, ichi, ichi Sigemu numuziki, narishe ninyeshura utuje this Hano turi quiz Nigemu ya basa nini, beshi mbona bakwa Bangwa, bapa, kufindi teza mapa Rilao, turaho, mbazi bja marao, barao, iwao Mushene with your speech, women and the souls, souls Tumba jira bitch, negu imbazu bushin Hutu wara shonsh, uri muri konsh Dakura chani bazi wanyi na meri ikonze Sisa chimbo denke, ubundi na janabire
Ndabikabirije ibintu ndabikabirije n'amatara y'ikigari n'inju yacije Ndabikabirije ibintu ndabikabirije n'amatara y'ikigari n'inju yacije
Ndakabyose Ndakabyose
n'amatara y'ikigari n'inju yacije
Ndakabyose Ndakabyose
n'amatara y'ikigari
Imarizi Kigali weza tumutoragura amashashi peyi yeah. Ukabirije kutwika twikurura ibitarava kutwikwa Bakabya kuba so LIT Identity yabo ni LIGT Ndakabirije bihinduka roka amatara yakubururu mindu ye Safi amuri headway Holly bikoze nkana mu ruhuri Bari nkurikije umuheto fana mu gikari
Ahiye we Nana kabirije
Burn them we go hurt them Elite one is a vice later
Uwimana yasize mafuta akta director firi monster Katapira nyiri myuka ndacyakora akazi bakaza n'icyuya Bikunda kurusha uko byumva Bigana nko kwibitunda Babira pana nk'itunda ntakabyo se Nibyo mukunda Bikunda ndi kumwe na papa Bikunda ndi kumwe na mama Kunda cyane ndi kumwe n'umwana mu cyumba duhana tugirana inama Iyo bigeze mu bajama Ishiro rigihindura ibara Bakora ingamadera kamashokora iryo joro ubwo nkidagadura Abahungu dukundaga kongo Banadushinja ko turi abakungu Habuze Paris zibera ibipangu Na rungu ndi kumwe n'ikangu CCB ni nayo mpamvu kongwe Nagarutse nk'umuvumo Bakuru ubundi nshake mu byuzi Ninjye sherifu w'aka kacyice
Ndabikabirije ibintu ndabikabirije N'amatara y'ikigali n'inju yacije Ndabikabirije ibintu ndabikabirije N'amatara y'ikigali n'inju yacije
Ndakabyose Ndakabyose
N'amatara y'ikigali n'inju yacije
Ndakabyose Ndakabyose
N'amatara y'ikigali n'inju yacije
Muri kapitali hahora amabara Niba usanga n'abadandaza amagara Fati kora kazi kose utamamara Nicyatsi kamyo cy'abana bavutse ku matara Ndakabyose ke niza ariyo twahisemo Kaba natwe tuzibyira tuyibonamo Amaniga ari mu bikoresho Bobo bizo z'ibikinisho Hari n'umwe tubagize abagore Bararongwa amayoga nayo n'amagome Abahungu barapevera igihome Sayikuze zo gukigagariza izisome Umva ufite impamvu Gimme navu At least aho kurya iminwe nkangu Gusa wangu Wibuke agakingira isoto za nangu kakomanywa y'ihangu Hari abana banga kapot Ngo niya fo Ibo rya mu nda kapo Nabakuriye sapo Batinya kubinjaho agama money and go Umva ndakabyose
Nipusi ni yasimbuka ipinta nisutsemo Fasi nanitse zirenze by'isi mwirutseho Ingaga mu makepo N'amaniga genyero Burya dufite dinero Buri umwe wese abatubwira hero si mikasa sukasa fite trip si fite ubudasa agace ngezemo kadasha kadasha si kadasha nago mucyumva ubutumwa mwirengagije uburyo mituvuna muragenda mutereka suna kandi mu maso mufite ubutuna ngo ni gang babyina bazunguza amagurur nanku buryo njye bakururuka bagenda ari nk'aho bakururinda nimbaza amateka gituruka n'uburyo twisanze mu ruganda haje abapeti bakorora niba utabizi ibyo birakurura
banyita president winaha abaturage bagomba kubaha buri saha dokimaze nsangaha nkataho umuko ntwike bihaha tumuka mukavuma ku minkada nkakata mu mihana na kwicada OG kimomora kwitada kuri back y'umufungo ntasada gusto icomera mu mitaka whisky twice mbuja amasaka turi mu bicuba ni kubutaka nka rutayiza mugomba kwataka 100% kimosera niji jina boro yago pasa for free we sit down can't be me met you never need to huja sifi bitch wanted kusa kuri TV kuri TV ndi gushira hanze hi ndi gufuga ke ndi gukoma beat ndi gutanga back ya cash kuri street
Ndabikabirije ibintu ndabikabirije n'amatara y'ikigari ninju yakije Ndabikabirije ibintu ndabikabirije n'amatara y'ikigari ninju yakije
Ndabikabirije
n'amatara y'ikigari
Wake up, Jesse.
Wake up, Jesse. Wake up, Jesse.